bengakucela ke ume kancane uyibuke ukuthi uzizwa kanjani njengamanje ngokwemizwa yenhliziyo, futhi usakwenza lokho ake ngikubuze ukuthi uzizwa unethemba kumbe ugcwele ithemba kangakanani. Ngiqala ngubingelele kwamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo BT Gema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Le exercise ingokusiza ukuthi uzibuke ukuthi unganombono ngekusasa ngokuya phambili optimistic kangakanani kumbe noma cha. Yebo, sinemizwa ehlukene ezikhathini ezehlukene, imizwa isengehla yenyuke nokho. Khona kunjalo umhlaba usibuka ngeso lemizwa yenhliziyo yethu. Impilo siqonda ngokwemizwa yenhliziyo yethu, sibusisa siqalekisa abanye abantu ngokulawulwa imizwa yenhliziyo zethu. Ngakho imizwa yenhliziyo isemqoka ngokungakholakali. Ngakho akube uzizwa unethemba kumbe uphelelwe yithemba ngesikhathi usacabanga lo mbuzo, phuza nanka amandla avele eqinisweni lezwi likaNkulunkulu. Eyokuqala kaPetru 3:15, kepha mngcoliseni uKristu abe yinkosi ey'nhliziyweni zenu, nihlale ningabalungela ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elikini. Kuhlaba umxhwele lokho. NanguPetru umpostoli ebhalela abazalwane abahlushwa kanzima ekholwa ukuthi banalo ithemba nebala. Ewu Petru fowethu, hayi sikhule singathekiso sakho, kodwa uma enhlizweni yakho uyamazisa umnika iqholo elimfala uJesu ngokuba inkosi nomsindisi, uma uhlale ikhathi zonke usenkazimulweni ngesiphambano sikaJesu nalokho akwenzela khona, uma uhlale ezweni lakhe futhi uvumele umoya kaNkulunkulu enhlizweni yakho ehlisa amandla, ithemba licacile kuKristu liyoyigelezela liyiginqikele lona usuku nosuku kuwe, njengokuba ubusuku nemini geleza kungagejani ikhathi nekhathi. Futhi sihlobo sami, abantu bayaqaphela ukuthi unethemba noma unalo ngobufakazi bakho lokho kubona. Ngakho njalo phezu kwakho konke enhlizweni yakho hlonipha uKristu eyinkosi, okunye sekuyigelezela. Ilokanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, njalo sidownloadele i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla linye igama olicofayo lithi Izwi Elifresh.